Yeah, yeah. It's a can't see on this. The ghetto admin, you know. Hey, document on the board. Flash that music. Hey, hey. The passengers, you when you go for na you, kare wanga bus. That in the passengers, in the go langa dingo for no kare fumu kaz. Hey. The passengers, you when you go for na you, kare wanga bus. That in the passengers, in the go langa dingo for no kare fumu kaz. Makonda, makonda, gonda, konda, mariwe. Zose zomwe ndi mafuna, ndizi wona mwaiwe. Iwe kazwa bo, uliso ndi kalibwe. Sinduka ikila zoti uza ndi sunga iwe. Atoke, atoke, ine sindinga tope. Shomwe ndi kufuna nchoti basi muzwazi ndi choke. Ulo undi uza mawa kuyendela singa tope. Dilibe na zonji tobole weyo undi konde. Sindili ngati ao okufula nkukuta ya ndiri zili ya sipano katila buwela kuzakala. Usamaye sengati ndi kukamba njinda wala. Tandipa sempata mwina ingate kusia kubawa. Hey. Dipase chas, chomwe ndi kufuna yu kare wanga bas. Dati ndi pase taji, nziko langa ndi ngufuna kare fumu kaz. Dipase chas, chomwe ndi kufuna yu kare wanga bas. Dati ndi pase taji, nziko langa ndi ngufuna kare fumu kaz. Sumise, love at the sight, ndi ii. Kuhu wana tima wanga, watengela tumachiri. Ndi pase chas, yoti tikaleko awili. Mwena kuzuna kwa tikondi, mbabezeke mwaiwe. Sipi mwamu unokara ye kande ukuticha. Sose zumu makanika kio ndika kuticha. Niteze sate ile kukupangila chochita. Kutinda yoona muna ena izi kupita. Mziko langa mami ndiwe wanga learning man. Niza kusata kuliko seunga pite. Nafufuza kare mbiri yako hani ilipoga. Kukara ndiwe kio ine ice ndi oga. Dipase chance chomwe ndi kufuna yu kare wanga bas. Dati ndi pase taji nziko langa ndi ngufuna kare fumu kaz. Dipase chas, chomwe ndi kufuna yu kare wanga bas. Dati ndi pase taji nziko langa ndi ngufuna kare fumu kaz. Dipase chas, chomwe ndi kufuna yu kare wanga bas. Dati ndi pase taji nziko langa ndi ngufuna kare fumu kaz. Dipase chas, chomwe ndi kufuna yu kare wanga bas. Dati ndi pase taji nziko langa ndi ngufuna kare fumu kaz.
It's triple on the beat.
Cool and Kofesh like music. Dark image on the board.